Yeah. Badman cruising. Any which day you back and I make a copy. Cheers again.
Men send selector.
Mungu baba nipo mbele yako. Nawishi kila muda niwe wako. Mana sifa na uzuri wako. Napenda nikabizi moyo kwako. Ya utabia walini chukia. Kutwa nalia. Kukanaisikia. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gadi. Wateme mate wanisonye. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gadi. Wateme mate wanisonye. Dogo dogo wani metogo. Wani ya gere. Zama za kale si kutogo. Wani ya makelele. Dogo dogo wani metogo. Wani ya gere. Zama za kale si kutogo. Wani ya makelele.
Oh makelele. Tobo tobo makelele. Nena pinga makelele. Tobo tobo makelele. Mama mama makelele. Nena pinga makelele. Oh my makelele. Nena pinga makelele.
Napita mta wakina Janete. Yule mdogo na ima kijote. Niliye muuze jaga kasete. 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 Yalu fufu ya kumando kipensi. Makeleo na mdai michenche. Sambi sambi minataka michenche. Michenche, michenche. Alisha semaka ya DJ Kibobo. Projekti ya Baba Godi. Hajafanya makusudi. Pese niku wana noti. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani. Wateme mate wanisonye. Maisha yangu wamepanda thamani. Wanatamani wanione. Eti napita na gari gani. Wateme mate wanisonye. Dogo dogo wani metogo. Wani ya gere. Zama za kale si kutogo. Wani ya makelele. Dogo dogo wani metogo. Wani yone ya gere. Zama za kale si kutogo.
Oh makelele, tobo tobo makelele, nena pinga makelele, tobo tobo makelele, mama mama makelele, nena pinga makelele, oh my makelele, nena pinga makelele.
Madison singer singer, original sniper, Ruby Rivera's killer, shoot up a hip on the blast. Chess gang, turn up.